kanwa binyimba Obongo nange bwanzi luse Ningali koche yebigise Mukunja wa mwegambitamu Kuchambi omya binyimba Obongo nange bwanzi luse Ningali koche yebigise Mukunja wa mwegambitamu Musajja obuchamba wasa Yomanda biransu seko Dulinari muwana na ye Yafuse wakatuba giro Mwandi mugambye na bireka Nene mokuzunga nyousimo Wesebo kunji gaiganya Joli alinache yandabako Munange kwenda limfira Ya ingira mbenyamiza Kubaya manya wanyinula Olunaru mianze na kamara
Mwamuna nchi wa maramu Mwamunkanya mubyo sarao Shavuli duanagi kwendeta Ukumponyichi ubaro Wamaramu, bamwinkanya mubyo sarao Shavuli duanagi kwendeta Ukumponyichi ubaro Uchimanyi wamaramu Bamwinkanya mubyo sarao Shavuli duanagi kwendeta Ukumponyichi ubaro
Chitiwa change chigwao Ulumfirwe novu wangazi Wesegwe mfumbi waka Bachuka nyimba tusewa Kacha kajabangu polese Ulia kuraba na asunga Obando perwa mune vitali Uruarunga miari verani Nabuli lila ni mwole mwa Bulichi mune yegana Nukukaba na kaba Nabanga kuba waite Pima pima muwentu se Getwa vanga lugendo nyo Natoku uguru embera Bandi vanga vamo wabia Sima nyumu kazi anchao Ikaka timba gambentia Nekubuko na koeyo Nabanga bwebali ingesa Na yate chikuru ya mbaramu Ya denga ekolo usoro Nchavulitwa nange kwendeta Ya denga vaya zene memura Na tukiritwa naba ise Uliaya gara na achama Naba mne batu zako Uwanonye seze mbandeta Naba ndine babetika Nchawaye uya na jao Ulava nange jempitira Umukazo mtufu ya mburayo Nazoro semu biembulira Te wandigo kubindi kwa fuwa Kwene matumbi nembikuka Mtu wange wa maramu
Mamu manjinti wa maramu Mamu inkanyamu vyo sarao Shavuli duanagi kwendeta Ukumponyichi ubaro Mamu manjinti wa maramu Mamu inkanyamu vyo sarao Shavuli duanagi kwendeta Ukumponyichi ubaro Sarao, chavuli duanange kwendeta Ukumponyi shubaru
Nesonga muno javako Ifuse ya kulimbirira zange zaukuse kwenne abisa kakalubye njulo okusitula obuliri nange embukube gyazaalwa nawulidde kombo bamulabye ali mu mbalwa ali mu kutiguka kale wulira gyakomera Obwana bwange bwabyanza okubunziriza kyamulema oba alikone gyabugaba bulange bwebye bwalidde oba ebikyamu byagwawo lekanga kunsirikirira ndaga obusungu obutya neetonde nga bwe gwansinze nabannonooli bwambiina nga bwe banyuwa abatijjukana ng'eyakalaba bw'abeera ye bw'alina okusaakitowaga Chewagani bambuza nti ng'omukazi omunonyi n'agaana kikyokolawo ekiddirira wano abamu bapanga mutwa ndaba nkumune beezooza n'abulambo yattiddwa n'eggwanga mutye n'ebibuka n'alongowa atera atuuke olaba abasajja b'okyamayo ng'omukwano gwamulumye n'azoolokana n'akunama omuzannya n'ebigambo hey. Abandi ne bawoowoola n'olaba amaziga bwagayiwa balala bweyanjiwa ebyensi kutiŋŋana kwe kuddirira
bamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo nkyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo bamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo nkyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo Salao, chabuli donange kwendeta, okumponye chubalo.
Zotaiza nze yange mweti nebulayo okunda gomtufu cha kulema chekubira kususeko okunsasa obutuencha norwekulo nenekebera buli wembeera nezimpitamu nawe negumya byaganye kulani zange zentegeka yasinziriza dde mabega nebipya kati byampitako murivansi mwentetenkamuza nange kwenali mfiira yanfuukira dde kyennyamisa obuweke bwennako kati bwe mmeketa lwaki mukwano gwange tonsonyi
bamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo bamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo Maramu, bamu inkanya mu byosalawo, kyabuliddwa nange gwe ndeeta, okumponya ekiwuubaalo. Bamumanyi nti wammalamu, bamu inkanya mu byosalawo, kyabuliddwa nange gwe ndeeta, okumponya ekiwuubaalo.